hoto sappo e jowaɓo ɗum Ibrahima hisni lutu latanoji sura sappo e nayi aya go'o yahari ashirin e nayi. Yimɓe restotoɓe nder shangol ngol lutu suɓi naati konu hawtade e lamɓe wondidiraɓe. Lutu iyalji muɗum mbaɗama nder kaso hawtade e yimɓe Sadum. Ibrahima hoo'i honoɓe keme tato e sappo e jowo daga nder yimɓe maako sembiɓɓe gam te'itugo lutu. Ibrahima nyami nasaraku nder konu, o hisni yimɓe fuu e jawdi maɓɓe. Dow foto on gi'aɓe dow laawol wartugo. E gartol ɓe potti goɗɗo laamiɗo inde maako Malik Isadek, laamiɗo saare Salam wato gari jam. O waddani Ibrahima burodi e ndiyam anab, o barkiɗini Ibrahima. Malik Isadek mo kirsanowo Allah towɗo, Ibrahima hokkimo dokke e zakka ko o woodi fuu. Laamiɗo Saduma yiɗi warjo Ibrahima gam o hisniɓe daga waywaɓe ha e lutu iyalji muɗum. Ibrahima sali jaɓgo ko ɗume gam yimɓe Saduma giɗa Allah poofowo. Yimɓe halluɓe e ardina e nder kuuje kalluɗe e mayde. Joni lutu faami um hana um tokka ɓe, enen ma um hana gemminanɓe. Malkisadek inandi e jawmira Yesu Almasihu ɓi Allah, imo holla en ɗatal jaharengal en ha to Allah jawmirawo. Jawmira Yesu e farano en hakkeji meɗen, o hoolo en e hoolare e jam Allah jawmirawo. Foto ɗum timmi, sei ndaren foto sappo e jeegoo.